kinɗo hoore nde jonde docteur Nuhanso sedugol fina tawaji Mali yo jawdi ndi kanɗen nawtarade fa jottine Mali no heɓirte sembe e no ɓiɓɓe muɗum fu dukkidirta juuɗe o dunki ande holliti wiide fa o tiɗal heɓene jogala ko yaawi ko seki saabi tiɗalla o hani ñowede yalla baasi gonɗo ley leydi men ndi o ana heɓene jogala e wi makko o golle ana moƴƴi yimɓeɗe fu kani jaɓɓinde ɗum
leydi Mali ndi kortal fina tawa caɗele sinuji ma fitna hakkude sinuji fuf wala ley Mali kaɗo tiɗalla gonɓe caggal ɓe tan yuttini ɗum leydi men ndi demɗo anda wiide oɗo alhaali o jaati woni ngari kabaru o jaatafe caggal kulle tati ane majji muñalɗe sawrade aɗa hani wakkati joni o caɓɓen wondude e woɓɓe ley mali ɗo joni towru e kañe aslama fofna huɓanduko goto tawi fa goto hippaki dow bandu ɗum ɗo yo sawrare ɗam soni a jaɓɓi wondude e yimɓe ane hani ɗum jaɓana oɗo alhaali o hatti bañe woɓɓe no leydi mali ndi wonno ga en ɗum ɗu woni gondal finatawaji kewɗi ley mali
ɗum woni hakkille du hawreɓe batu o yogaɓe ley mabɓe ana hen madame Tarware Hawa Sissogo mo e hakkillo muɗum ko hewti mali ɗum ana hani latade sababu ha ɓiɓɓe mali fu paama tinno daranade fa jaltene o tiɗalla yalla waroɓe caggal meɗen ana keeɓa battane lobbe fa o fanda tewteteɗo laato e rewɓe dande muɓen ana mawni sanne ley ko tewtete ɗum
bagatelaji ɗi leydi mali ɗi maati ɓuuri fof wonande rewɓe andon darande debbo mawni sanne ley hewtagol deƴere yo guila ley galle saabi kanko laato sababu sukaɓe mbiye no haniri sukaɓe nawtorta ɗum no kulintereji kewɗi nafoji ɓe sanne wona fe hande fuɗɗi so banggal jande so banggal politikaku
dokkodiral juuɗe watta fa yimɓe pamara fa ɗum laato mallinkoɓe fu kani haldude ɗum holliti wiide docteur Fode Moussa Sidy Bé jangguinowo tewtowo le université Bamako o dunke ande darte ɓiɓɓe mali fu pati jeggui tan ko tawɗon e mammiraɓe men
wakkati joni kulintereji yogaji na jogora hono seeral hakkude meɗen min kam mi jogoro ɗum hono nandore hakkude meɗen ɗingel leydi Mali soni kabaru makko ƴewtama yoppan kala kowoni taguji tubakuɓe ɗe hinnade ko o tawi ko ɗum latto sababu eɗi tinan leydi men ndi eɗen kini kulintereji kewɗi gadata emen tan caɗele saabi so en mimi haala kulle meɗen hakkika en anda wiide hakkude gorko e debbo walla ɓurɗo bandu tan pabodiral ɗum ɗo woni finatawa meɗen goto foof no haaja bandu ndenno kala cikkiniɓe ɗiɗo kulintereji ɗi yo ɓeydoro faamu banggal nayaɓe amen ɓe yoɓe jangga fa hande no gurruɗen
gamenga
hedde goɗɗo kasen e joyimɓe haala Sidy Mohamed El Bachir hollitiwiide tiɗalaji goduɗi pawiɗi dow kabaru raffindenagu e laamu bonɗo ɗum fuu e tawede Mali heddoto leydi nde yimɓe mum kani yettede fayi e tawede eɗen ceedi finatawaji
nafa moɗo woni e faamu hultowo kala ɗum laati tiɗalaji ɗi gonɗen e muɗum sayiɓe e joni anniyaji lubuɓe tawata hakkude meɗen lottoɓe sababu gartane hakkillo tawalgal meɗen yalla ene kuccana hoore no haniri nisuji meɗen kewɗi fa yettade denɗiragal eko nande muɗum nden hulten goto foof wiide ana hani jiriwen jaɓɓen ko gonɗen kala ko laati sifa fitna hakkude meɗen ɗum latto sababu jaren yesso no fewiri goto makuɓe leydi Mali yon donguno kala jeyaɓe leydi ndi a jogui sugla jogola muɗum
muncinimɓe hoore nde jonde hokkidirde hakkillaji kolliti wiide worɓe hawrude ɗi yewtereji ngal binal latto darontoɓe fa deƴƴere hewte ley Mali.